Gamenti ya kweze nchuka chuka munambika yenta mbuzane kweze yensimbi ya party development modo. Gamenti mesala woku ito kukogwa nyisobovu nga basi nzira kumutinjiro kwe miruka kwe tole guanga yona. Nchuka cha waziji davanto kwe mrugunya nti PDM hebade ulimunyo ukuru pia nobuli yake obusasu zenga abantu bawababwe kosa abantu obutafuna mawulire ge beetaaga ku nteekateeka ya party development modo. Akwanaganya enteekateeka eno mu ggwanga lyonna Dennis Galabuzi ategeezezza nti enkyukakyuka ziganyiriddwamu okwongera okuleetawo obutangaavu n'omusana mu nkozesa y'ensimbi ez'emiruka party development modo. Kadembufunze amaanyi kutugalinde ku ssaawa 3 ez'okumakya.